Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisare chapantati lewru zulie hitane 2015 sapo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapat e nay e joyi meda tawa e der maison de la presse bamoko jotti nono do kabaru judi Oumar Waygalo on competitivité ko foti yimbele temedere dum woni be gonbe bonanda yi ngada wakande titallaaji di gonno le saha leedi meden di be fuddu yobe robe sukabe robe kanyefa habube robe bete hande walde APDF nde hokki di do kabaruji ko hewe dentengal balet wonno komine hono kibaji hakkeji robe le leedi di be collectivité sa ewi sariyaaji goddi anto yidi nabire robe caggal wakkati joni be collectivité lamana hani hejade sariyaaji hono kandi rewde hakkeji robe le leedi meden di kanko Soumaïla Cissé lamiro don luttinirbe laamu obe bete hande o yidi do yimbe jadobe kabaruji le leedi meden do hali hono tidalaaji gondi le leedi di fa yottiyano no wayde jam e deejere e do wonono yurku koni le leedi di ko holliti wiide do sa ewi dum woni hono cuudi kokkirano don di wobbe noddiri attete bugudi sa jeno dokirano dum walda do sariya won kambe jangobe jande do dowre leedi meden di hollita wer wakkati joni ko fotti ujunere dum taccay dum won ko be kan yobede ko wakkati joni be collectivité dum metti be sani dum hani wattede e carte godde ka 50 na fudebe ce grade won kabaruj moddi joggini mi don do ha de di bismillah moro elade e collectivité ko yaata dum wonono sukabe temedere sukabe robe kanya fa yottu habube robe gonbe bonandaaji ngada fewde mu en wakande tidalaji di gonno le sa halleedi meden di APDF o litiwi dan wonde walude be do yimbe le fu di do kabaruji be kolidi bete be collectivité bete hande wakande be gonno wadde kawtal mabbe gal barki sise
garnyali ngattedi fewnotedi rewbe dun wodi jaati e le mali do tidalaji ngaddi e leedi ndi e le hitande 2012 de dun beydi addadu majjun fa sanne e leedi garnyali eden bawi jataade samugol rewbe wattude be dewle han fayotoyade wattude sugabe e dewle ile njottaki sa ƴeewi ko heewi e be rewbe rafi jande de watta so e be deƴino e dow di bonandaji horejo walde humaninde jokkitade hakkeji rewbe o holliti wiide walde mabbe ne silmini ko buri temederon rewbe e wurube e region ngaji sa hal leedi meden di ko heewi e mabbe hakkilaji mudun immike gam e dow di garnyali di be pewnaadi walde de holliti wiide e be gondi e faabaade be rewbe e le tuugorgal dawri dibbe mabbe hono oni fam kumanibe ko naayi e bangal sariya le walde fa hande kanko horejo walde de o holliti wiide ko foti rewbe temedde jeegon woni ko hakkeji mudun en jokkita iwde hitande 2013 warde 2014 ndenno walde kumaninde jokkitaade hakkeji rewbe ende wodi jaati e le mali do
ko wobbe dum wonon darnibe kibaru hakkeji robe leedi meden dibe kolitiido ko heewbe robe sa jeebe andi sariyaaji mabbe jaati wakkati joono dubbe kolitiido sa jeewi yoga sariyaaji di far keden robe caggal be bi dum wonon sariyaaji di laamo han heejja di hani ko watte no watte furde yel hon di do sariyaaji tabirte fa robe keba yirwer leedi meden di kanko no dirte dum wonon kadirja jara o kadirja traware o yo avocat no kede ko halido hen do faccitan Ousmane Diko
kala ko tekeno e jabbade sikke wala debbo mali an wondi e ferde hande omo andi sariya makko omo marti kumpadu sariyaaji omo lani li du walitinde no o worri le jate yo don fu buri hosude sabe do debbo mali heedi e jate do ana dallidi gouvernement baale rewbe baale sariya neddaku fu ngolli fa nawi ka ko heddi buri hewde sabe de fa hande eden jogi sariyaaji keriyantaku dartinaadi di nannaka laawi sariya mali mi den darda laami be leedi ndi be ciina e golle e dow ko be tinni sariya suka rewbe rewbe kanyu e sukaabe worbe faaka natta e laawi sariya yalla ana laatono malinkoobe fuu mbel ko haaku mawdo
kanko dum wonon luttidiro laamu o mabbe noddirta Soumaïla Cissé laamiido jaaton luttidirbe laamu o be bete hande mo wonno yeso yimbe el jadobe kabaruji le leedi meden do haali hono tidalaaji gondi do di fa yotto yo yurkuuji kanyi dum wonon bandiyagal ko wodi le nokko ko holliti wiide sa jeewi dum wonon cuudi laamu o ma hatta dibe noddirta tete bugudi noddi gondi hokkiredno dum hokkirtaake do sariya fe non kanko Soumaïla Cissé holliter wiide bete hande kede Ousmane Diko
dabe en pe jogi leedi di dewrintinal mudun hubidaaki di deejinaaki palede fu sahel beleel mayri fu di nguykaaji du ana gondi e beedorade doole hoto faama hebete do ministre en dokkete galleji kasindinaadi miskine hoto faama hebete do ministre kumanido dokkal galleji e hore mum bami ko heewi fa henni hen koreji israabe mum e dum wiya mi hi dum e le yubo yaltungo go dum suudaaki fey dum fu yo laamu daranto tiidalaaji tongidi e sodugol avion kaborde engareji fawarde e kabaru passeport fu ana bangi hande dum fu laatike kaldal le assemblée me dum fu ana hubbi kaware joki hendu eden jogi kawral gal golle mun tiidi jenginde handen o fedde jokiti ton golle onde e hore mudum hebali joddinede battati dalaji ana way hono eden jogi laana kawala chumbo doyo wadde bepeje ka anda ka do feewi yo don woni ko du fudum kulbini
sagrabo do mbali litri mi joji modo e halla men bemal an ngal min noddirta face facebook go
tamani
e quality wi sa jewi hon le balde garoji dena le lebbi garoji di sari yaaji le leedi meden di nurgel sari yangal jatana hani wayli tede di do kabaruji minister kumini don kibaru golleji le leedi meden do hokki di bete hande le hendo holiti wi so sari yaaji di an baara wayli tede hono sari yawol kanugol memde lamu ongol dungol do sari yawol gol warta wayli tede hono sari yawol kanugol memde hono horeje leedi meden di kanko do noddirteedo madame jara rakki talaw kede ko hali do he do faccitango barki sise
il s'agit pour nous
bangal do amen do dabareji di idi kumani wayli tede golleji lamu o fa yottoyade e gollobe ley henbe wajibi sina dun yajine so wona dun wala fu ko wawi wadede nuyle sariya leedi ndi dañan ko waylita e le majjun sabi idun tuuga ko foti duubi nogay tati kanji gollirte e le wattuji betti di dun daari fa dun waylite cile kurde ley ko men kori ley hen ko men jawtaton dun fa dun jodindiro ka sariya wol kollitowol algadara mo horajo leedi ndi lamoto o memataake
be quality wi de wakati joni o dum wonon kambe jangobe jande doddo wurele leedi meden di ebe metta sanne dum wonon ko biida ta anka ujunereji tacciade le jobdiji mabbe di be quality wi de dum metti be sanne sabi de lamo tacci di do kaliseji fe bangana halnaybe ko woni le hen be quality wi sa e hon di do kalisi su di garfaadi tacce ko dum hanna fu debbe dum wonon carte anto carte debbe kan nafiraade do carte nafa ko heewi do hen kanko no docteur Abdul Salam togolo yo jokko dum won secrétaire général to ayam to kede ko hal do do faccitango barke sise
carte de ere jogi nafaaji mawdi misalu be bi doktoror ana wondi e mahede e dow hayre badla bugu sugabe jangobe jande dow dowrnde be jahan be jawtoyo cellal mabbe ton mere mere fa yottoyalde kabaruji mabbe senu e eco bank fu carte de biltrité e le majjun men kollitibe wide men garan men kollita dun sugabe jangobe so be jarrike hon fu imman ton hore mudun ya sodo e carte de ujunere ko buri fu sumude men e le majjun men marti kumpa wide e be gondi e taccude ujunere e dow ko sugabe kolbe njobete ko wide dun yo coggu carte de tawene wana dun men kawri dow mudun denno menen walde yam kumaniibe jokkitaade hakkeji sukaabe kolbe men joppirta dun ni ana haani ko be pammina men kinaabe dokka men jaabuuji tendinidi ko be ngadir oodo golle men kawraay e dow majjum den no men ngaran men jiide sukaabe jangobbe men totondir hakkilaaji e dow majjum men ngadan ko men kaani wadde
kambe mali ko be gombe to gabontobe holitaabe wakkar joro won gombe ton kaso micciti den wiide le lebbi jabbinodi to gabontobe puddi do non wutude yimbeele euroobe le leder afrique kedude hirnange bebe ngala ton dereji le hendube kolitiwid sa jey hon le lewru jabbinondu le noga lewru juillet jabbinondu sa jey ko yata mali ko be chapande jottom en jagoom kanyo itta to gabonto so ngadda do bomako do wakkar jonodu ko yata mali ko be temedre sappo en jonoom kanyo goto libreville to holitaabe be kani warde do won le leedi meden di ko boyeta ko kanko ministre commune do wonon kibaru mali kobe ngombe njolare be holitiwi don wonde wadde no watta fufa hono nobe jabbitirte leedi meede indi dum ngegna be kolitiwi don non kanko lamino nokku no dirtel apesi no dirtel isa jara wakkati jono o nangam o moto kaso modo bamako to ko so nanga duyama koyde mako njama e golleji nyiddudi wakkande kanko vérificateur général o yaltini hon dereji kolitoje wiide hono yurkuji ngadaaji leedi meede indi le hendu holitan wede yimbe dido an kan jokku demo no dirtel sina damba kanye e modibo gajugo
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sekirabe jeyalon ni le réseau ngaji tobe kolitiwi to burem to don yibbere njoppube ngegnaaji muñe to kidal to so ngari leelamu burema wakkati jono ko foti galle sappo e jetti kanyen gondi e wallire to ko yaato ujinaaji joy sefa goddube wadde o do golle don Oxfam fa pabo ben yibbele hono tidalaji gondi toddi jagal mudde ngardam faado tumbutudobe kolitiwi do non sa jeyi doktoror wonde ton nokku an noddire guunay do woddiri tumbutu ko yaata kilo ngaji chapantati e joy be biido de doktoror an wonti e woddi an wonti e gollide to e nder doktoro dunde uddanoma ile lewru fevrier tabinondu kono ko yibbel bombe sumbe gonno wadde ton bonandaji di jangal mudde ngardam faado banambadobe kolitiwir sa jeyi ko yato no yibbel nogo yon dun wonon demobe kanye gonde famine to wakkar jononobe kan wayltir bibbe jalo mabbe le hendungal do kawtale ngal hani watton balde jeddi fa pama honobe kan worudu dun wonon watto wonde wayltarade nobe jawadu yalla honobe kabe tetal kakule lamu banamba of mudde ngardam faado segudo ko yato yibbel chapande nayom ton du hulitawe wakkar no kanyo gonde e kentine to hono kibaru demal wordi so be tiliki e kentine do holitaawedo ko fana mawdo faabe jeyal hono be kan yaltinir ton wakkar jono ati kesi ido ati kandi wadde hono yiro werki baro demal li lamu sego fu e mangal mudu gal do kawrte be gal hani wadde tan balde tatin gal mudu fa hande kedoto do cegudobe koliti wi sa ewi nyaloma jango won hono nyaloma kejanaado kando tutede ton ledde le hitande 2015 ne kanko horeju ministre no dittodo Modibo Keita o dom hani yaade ton le hen do wolitan wede be kani tutude ladde wonde nokko no dittedo fayra sa ewi le hen do koliti de kani tutude ko yaade ledde ledde an ka winay noga e jetti secret wono kabaru mawdi min jogini o do hande di ka fa hande kedde heda do e seeda honno andirdo no yewtere meden de ana wodi.